Carolina. Uyakhumbula ndikuchazela ngomendo wam? Well, umyeni wam uBonoli waphuma endlini kanye emini esithi yawugangela intye, ndabe ndiyagqibele sekombona. That was 10 years ago. Andinqanqatheke yeah.
I was there by your city, and I saw how you looked at my shoes. I was there by your city, and I saw how you looked at my shoes. Take one element, yeah.
Ogcinwe nguAndy wako uzodwa.